Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika nkuko mubizi mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mu Burundi ni mujya ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Kuri internet naho mushobora gukurikirana iki kiganiro uko kirimo gihita ni kuri www.radioyacu.com.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero mu kiganiro cyanyu muri sanga. IRDP ni ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro. Kimwe mu bikorwa bya IRDP ni amatsinda y'ibiganiro mpaka, Club de Dialogue mu Gifaransa. Mu mashuri naho aya matsinda y'ibiganiro mpaka arahari kuva mu 2007 yitwa Ecole du Débat. Amatsinda y'ibiganiro mpaka akorate agamije iki? Nibyo tugiye kuganiraho na Victor Ntezirembo, umuhuzabikorwa w'aya matsinda y'ibiganiro mpaka muri IRDP, na Jean-Pierre Rutagengwa, umuhuzabikorwa wa Club de Dialogue y'Igashora, akarere ka Bugesera, intara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Simbatindiye rero mbazanira abashyitsi. Victor, uraho neza?
Muraho Kamirindi.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Ndagushimiye kandi nguhe ikaze muri iki kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Jean-Pierre, we nawe uraho, urakomeye?
Muraho neza.
Amakuru.
Ni amahoro.
Mu Bugesera izuba ribageze he?
Izuba ni imvange n'akavura mu kanya kari kaguye.
Amahoro noneho.
Ni amahoro rwose.
Yeah, ikaze rero mu kiganiro muri sanga, kandi ngushimira by'umwihariko kubera ko mu kanya wambwiye yuko ufite urubanza rw'umuryango ariko utwemerera byibura iminota 30. Ndagushimiye pe.
Yego.
Duhite rero dutangira twinjire neza mu kiganiro. Niko se Victor Ntezirembo, ubundi amatsinda y'ibiganiro mpaka ni matsinda bwoko ki?
Amatsinda y'ibiganiro ni uburyo IRDP, ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro, bukoresha mu kuganira abantu bagatanga ibitekerezo binyuranye ariko hagamijwe kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Ayo matsinda rero tugiye tuyafite hirya no hino mu gihugu, muri rusange akaba ari amatsinda abagizwe n'abantu 30.
Mu mashuri se ubungubu mumaze kuyagira mu mashuri angana iki?
Bo muri ino minsi mu mashuri dufite ntabwo ari menshi cyane, ariko muri za kaminuza dufite amatsinda y'ibiganiro, cyane cyane ko bo aba ari abanyeshuri baba bajijutse kurushaho. Akenshi bigorana mu gutangira, tukababwira icyo tugamije, tukababwira umurongo ngenderwaho, tukabafasha kubaha amahugurwa ajyanye no kugira ubumenyi mu kuyobora ibiganiro, ubundi bakagenda baganira cyane cyane ku ngingo zigamije amahoro. Rero muri za universite hafi ya zose tuhafite amatsinda, hakaba n'ibigo by'amashuri yisumbuye bimwe na bimwe nabyo dufite nk'amatsinda afite ibyo biganiro.
Jean-Pierre Rutagengwa, nawe rero uri mu itsinda ry'ibiganiro, iryo ryanyu ry'Igashora ryavutse ryari?
Itsinda ry'ibiganiro ndimo ryavutse mu 2016.
Yego.
imaze imyaka itatu.
Ubu muri bangahe muri iryo tsinda?
Turi abantu 30.
Yego. None se rikora rite? Wowe uri umuhoza bikorwa facilitator. None rikora rite? Mufite ibyo nakwita nka biro, umuhuza bikorwa, umwungirije, abandi bakaba bafite iyihe mirimo mu itsinda?
Murakoze. Iryo tsinda uko ryubakitse rigira abahuza biganiro babiri barimo nanjye n'undi mugenzi wanjye dufatanya.
Ni umuhuza biganiro, ntabwo ari umuhuza bikorwa?
Umuhuza biganiro.
Aha.
Hanyuma iryo tsinda n'ubundi riba rifite n'ubuyobozi bwaryo, kuko iyo abantu bahuye bazaganira igihe kirenze umunsi umwe kandi barenze umuntu umwe, ni byiza ko bitoramo n'ubuyobozi muri rusange.
None se mu magambo makeya, abantu 30 kugira ngo mwishyire hamwe, mwatangiye mute? Mwari muziranye?
Mbo ntabwo twari tuziranye. Ariko iryo tsinda uko ryubakitse ni itsinda rihuje abanyarwanda bari mu ngeri zitandukanye, harimo abakoze jenoside, harimo abakorewe jenoside, harimo abarinzi b'igihango, harimo abari hanze y'igihugu igihe jenoside yabaga, harimo n'abanyarwanda barebereye uko jenoside batagize uruhare muri jenoside, mbese bari aho babonye uko yabaye, uko yakozwe muri rusange. Abantu rero b'ibyiciro bitandukanye, umunsi wa mbere twarahuye, hanyuma duhujwe na ILDP, hanyuma tuganira ko tugomba gukora itsinda ry'ibiganiro kandi bigamije ubumwe n'ubwiyunge.
Yego.
Hanyuma abantu barabyemera, umuntu wese wari wahageze nta wabyanze kuko yumvise ari ibintu byiza. Hanyuma dushyiraho ubuyobozi, perezida, vice perezida, mwanditsi, mbese komite, uko amakomite y'amatsinda yose yubakitse. Hanyuma natwe rero nk'abahuza biganiro turaduhugura, duha n'amahugurwa y'inyongera mu gukarishya ubumenyi. Hanyuma natwe noneho tuza gufasha bene wacu mu buryo bwo kubafasha mu biganiro. Ibiganiro rero uko tubikora. Alo?
Yego, ndagukurikira.
Ni ukuvuga ngo twebwe turicara nk'abantu b'igashora bari muri izo ngeri nababwiye.
Yego.
Ukavuga ngo mbese ni iki kibangamiye amahoro hano iwacu?
Aho ngaho gusa, aho mutuye.
Aho ngaho iwacu mu gace turimo, mu karere turimo, kubera ko buri karere kagenda kagira umwihariko wako. Hanyuma rero iyo tumaze kubona ingingo ibangamiye amahoro, tuyiganiraho mu buryo bwimbitse.
Ukabona abantu bose bisanzuye?
Abantu nyine ku munsi wa mbere ntabwo byoroshye. Bifata umuntu wakoze jenoside n'uwayikorewe bicaranye ku ntebe imwe
barebana,
cyangwa se bicana hamwe barebana. Umunsi umwe ntago, inshuro ya mbere biragoranye, kuko itsinda ndimo abantu batangiye kwisanzura ku kiganiro cy'umunsi wa gatatu. Nibwo abantu batangiye gutinyuka, noneho babona ko umuntu utanze igitekerezo ko yabivuga kose nta ngaruka zibayeho. Kuko yenda abafungwe bari bazi ko yenda ari ibiganiro byo kugira ngo abantu babaneke bazasubire muri gereza, abandi nabo bakumva ni nko kuvuga ibintu bitazashoboka, ariko uko iminsi yagiye irushaho kugenda abantu baganira, abantu bagiye bahambuka, noneho batangira gutanga ibitekerezo.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero Victor na Jean-Pierre mumbabarire, nyine iki kiganiro ntabwo ari cyacu twenyine, ahubwo n'icya banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Nagira ngo rero munyemerere ntangire ye mpamagare, noneho mwiganirire. Uwa mbere ni Nsengayire kuri telefone, kandi dufite na Nzo Yisaba. Duhere kuri Nsengayire. Nsengayire we,
karame Thomas,
urakomeye?
Ndakomeye, nawe nizere ko ukomeye.
Ye, ndaho rwose, nanjye naje ku kazi imvura inyagira.
natwe nuko nibwirise.
Ye, nuko. Akabazo se cyangwa igitekerezo, ariko uvuge rero nubaze ikibazo, uvuge n'uwo ukibajije, nimba ari Victor Ntezirembo cyangwa Jean-Pierre Rutagengwa.
ndakibaza umwe muri buri hafa ari wugisiza.
Okay. Ehe.
Ye. Nahoze numva avuga ko iryo tsinda ayo na iryo tsinda ngo ni ibiganiro bakora ibiganiro nyine bakaganira nyine bakariba bakaganira ku ngingo yabangamira ubumwe n'ubwiyunge. Icyo cya mbere ndabanza mbashimire.
Yego.
Nahoze numva avuga ibyiciro birimo habigiye bitandukanye. Seko ndabanza maze niba hari n'abakiri bato baba barimo kuko twebwe kenshi hari ubwo wenda umuntu abyirengagiza cyangwa se akaba abato barabangamiwe abakiri bato bakaba atarimo bo. Mbwire niba bo baba barimo cyangwa niba batarimo hari igitekerezo cyo kubashyiramo cyaba gihari.
Ye noneho
ikindi ndamubaza ikidwari cyo abigiye kutubiza.
Oya narinjye kukwambura ijambo ngo Jean Pierre ahita gusubiza. Ariko noneho uvuga na kabiri washaka kuvuga.
Ibyo biganiro bakora tumva ari byizanye nabikunze cyane. Ariko twizere ko nubwo babikora bajye babyandika ku buryo isaha n'isaha rwose twajya tubona n'ibitabo by'ibyo biganiro kugira ngo bakomeze no gutera imbere, kuko hari igihe ashobora gukora ibiganiro bikajya bihera aho ngaho igashobora mu Bugesera i Kigali ntitubibone, ariko bakomeje bagashyiramo imbaraga bakanabyandika bakagira n'ibitabo.
Yego.
Yewe hari n'ubwo naho bitaba bagenda babakopera, ubundi tugakomeza kubaka u Rwanda twifuza bumwe n'ubwiyunge, bagakomeza kugera ku rugero rwiza aho bitari kugenda neza naho bikagenda neza. Nansubize
noneho reka aka kabazo ka mbere wabajije Jean Pierre utagengwa buri ugasubiza, noneho aka kabiri ntezirembaze kugasubiza kubera ko ari umuhuzabikorwa araza kutubwira imyanzuro iva muri ayo matsinda uko bayibungabunga. Urakoze Nsengayire.
Urakoze Tomas Imani baho umugisha nawe batumirwa bose kandi murakarama.
Murakarama pe. Noneho Jean Pierre yego.
Yego, ikibazo nacyumvise ni ikibazo cyiza, ariko urubyiruko ntago twarwibagiwe muri iryo tsinda ryacu. Kuko dufitemo urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside.
Yego. Cyangwa bari bakiri bato cyane
muri batanu.
Ehe.
Barimo rwose urubyiruko narwo twarurebyeho.
Nabo kandi bagatinyuka bakavuga.
Baravuga ahubwo noneho bo hari ibintu bagiye bumva bakabyumva ari nka filime cyangwa ari nk'inkuru zitabaho, ariko kwicarana n'abakuru barimo babikoze n'ababikorewe abana ubona rwose barimo barasobanukirwa neza amateka yaranze igihugu cyacu.
Victor we, noneho rero hakaba hari iki kibazo cyo kubungabunga ibiva muri ibyo biganiro, murabyandika mukabikusanya kubera ko mufite amatsinda menshi mu gihugu?
Murakoze Kamirindi. Reka mbere yo kujya kuri icyo kibazo kijyanye no kubungabunga nunganire mugenzi wanjye rutagengwa.
Yego.
Kuri bariya abantu bagize amatsinda yagerageje kubavuga bose, ariko hari ibyiciro bimwe tugerageza gufata ingeri zose z'abanyarwanda kugira ngo buri wese yibonemo. Hari nk'abo wenda atashoboye kuvugamo, harimo urubyiruko muri ayo matsinda, barimo urubyiruko tugashyiramo abantu bafite ubumuga, tugashyiramo n'abantu basigajwe inyuma n'amateka. Ndumva ibyo ari byo byiciro wenda tanavuze, ariko akenshi cyane cyane turabanza tukajya mu karere tukiga amateka yako, ibibazo kaba byaba bifite, noneho tukareba ku buryo buri wese yaziyumvamo. Ni nayo mpamvu tugerageza kukwagura umubare, tukagira abantu 30 bahura inshuro ebyiri mu kwezi. Hanyuma rero ngarutse ku kibazo yabajije kijyanye no kubungabunga ibyo tuvana muri biriya biganiro. Nagira ngo mumare impungenge rwose, uburyo bwa mbere tubikora cyane cyane tuba tugamije kugira ngo abagize amatsinda abe ari bo ubwabo bishakira ya mahoro bakurikije ibibazo biri mu muryango wabo, ariko mu gushaka amahoro babanze ubwabo barebe niba bayafitanye, noneho bayasakaze no mu bandi. Ntabwo rero biguma muri rya tsinda, uvuye mu itsinda nakubwira ko wenda muri bariya abantu 30 ntabwo twemera ko umugabo n'umugore bajya mu itsinda rimwe, ntabwo twemera ko umwana na se cyangwa na nyina bajya mu itsinda rimwe, cyangwa se abava indimwe bitewe nuko tuba tuvuga ngo abantu 30 umwe nava mu itsinda ibitekerezo byiza yavanyemo agenda bisangiza abandi. Urumva ko muri community byahageze. Ikindi kandi mu buryo bwo kugira ngo tubungabunge ari amakuru yaba yavuye mu biganiro nuko nyuma y'igihembwe dufata ari amatsinda tugahamagara ubuyobozi ku rwego rw'umurenge, tugahamagara ubuyobozi ku rwego rwa district, noneho nyuma y'amezi nk'atatu ane bagahura bakabagezaho raporo y'ibiganiro bagiranye, imwe na rimwe bakanabagezaho n'ingamba bafashe ndetse n'ibyemezo bagiye bafata, kuko hari igihe baganira ku kibazo bamara kukivimuzi bakabona icyagiteye ugasanga biboneye igisubizo bakagisangira n'ubuyobozi. Igihe rero hari ubwo bageraho ugasanga iyo bagisangije n'ubuyobozi hari ibyo bashoboye kwikemura ku giti cyabo ariko bagikeneye imbaraga z'ubuyobozi, icyo gihe rero nibwo bafatanya. Urumva ko bya bindi baba bavanye mu biganiro biba bigeze noneho ku rwego rw'ubuyobozi bakabiganira, kandi iyo bigeze mu rwego rw'ubuyobozi ntabwo ari abayobozi bonyine batumira n'abandi bafatanyabikorwa bari kuri urwo rwego, haba ku murenge, haba kuri ku karere, noneho bose abanyamadini, indi miryango itegamiye kuri leta nayo ikora ibikorwa bijyanye no kubungabunga amahoro, abo bose tugatahiriza umugozi umwe dushakira hamwe ibisubizo. Indi urundi rwego rwo kubungabunga ibyagezweho mu biganiro nuko rimwe mu mwaka tugira ihuriro rihuza abayobozi bakuru b'igihugu, tugatumira na ya miryango itegamiye kuri leta, abahagarariye amadini ndetse n'abashakashatsi, bagahurira hamwe tukababwira ibyo twagezeho mu mwaka wose mu rwego rwo kubibasakazaho tunifuza ko nabo baduha ibitekerezo. Hanyuma ubundi buryo bwa nyuma dukoresha mu kubungabunga ibiba byavuye mu biganiro nuko tugenda dukora twa filme documentaire, tugenda tugaragaza ibyo bibazo rimwe na rimwe tukanagaragarazamo abatangabuhamya bagaragaza inzira bateye batarajya mu biganiro na n'igihe bagereye mu biganiro, cyane cyane intambwe baba barateye mu bumwe n'ubwiyunge.
Ibyo kubyandika rero
dukoresha kugeza uyu munsi.
Ibyo kubyandika byo ntabwo bibaho.
Kubyandika nabyo birahari, murabona ko ntabwo wenda nasobanuye IRDP muri rusange. Nuko ni ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro, dukora bitewe n'ingingo tuba twafashe yo kuganira. Dukora birumvikana ko nta kazi gakorwa katagira raporo, tuba twakusanyije iyo nk'umushinga runaka twafashe igihe cyo kwiga ku ngingo runaka, dukoramo igitabo kigasakazwa ku buryo abantu bashobora kuza. Dufite biblioteke, isomero hariya aho ibiro bya IRDP biri ku Gisozi, ifunguye ku bantu bose. Yabonye akanya yazanyaruka tukamwereka agasoma, noneho bimwe na bimwe tukabishyira no kuri website y'ikigo cya IRDP.
Nsengayi rero ndumva impungenge ze rwose zishize, n'abandi bose bari bafite nk'izo mpungenge ibiganiro byo kubungabunga amahoro mu Rwanda n'ubusabane ntabwo bitakara. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda turaganira na Victor Ntezirembo, numuhuza bikorwa wa za Club de Dialogue mu Rwanda mu kigo IRDP. Turaganira kandi na Jean-Pierre Rutagengwa, we numuhuza biganiro muri Club de Dialogue y'Igashora mu karere ka Bugesera. Nk'uko rero nabivuze no kuri telefone hari Nzoyisaba, hanyuma haje kwiyongeraho Janvier aba yihanganye duhe ijambo Nzoyisaba. Nzoyisaba we, urakomeye?
Ndakomeye cyane.
Uri mu Burundi amajya he?
Mu Kirundo.
Uti?
Mu Kirundo ibusoni.
Mu Kirundo busoni. Ariko rero telefone yawe ntabwo ivuga neza, ahari ugiye ku ruhande gato. Telefone yawe ntabwo ivuga neza, wajya ku ruhande gatoya. Noneho ugatanga. Tanga icyumviro cyawe cyangwa se akabazo kawe.
Ibiganiro numva nabishimye cyane rwose. Ariko rero n'agatekerezo notanga nubaha abo bavandimwe bagenzi bacu.
Yego.
Urabana cyane cyane ko ibyo bintu bifite ingirakamaro, bakaraba bagashyira nko mu dutabo duto duto n'abana bamaze kumenya gusoma bashobora gusanga nko ku mashuri no ku bigo bitandukanye kugira ngo basome ayo mateka n'ibyo buhamya abantu batanze kugira ngo bose babimenye, hanyuma amahoro aboneke.
Yee, Nzoyisaba urakoze.
Sawa murakoze cyane.
Victor we iki gitekerezo cya Nzoyisaba wakivuga wikiza?
Eh, urakoze Nzoyisaba ku gitekerezo cyiza agize cyane cyane yibanda ku rubyiruko. Koko mu tugenda dukora utu deployant uburyo wenda ubwo yazareba uburyo twazajya tutumugezaho turadufite twinshi tugakora n'imfashanyigisho mu bijyanye n'amahoro. Wenda ubwo mboneyeho cyane cyane kuri iki kibazo nuko hari undi mushinga dukora naho witwa Mobile Art for Peace. Ni uburyo naho bwo gusakaza amahoro bw'ibiganiro by'amaruko binyuze mu bugeni, navuga nko gushushanya za teatre, udukino, hatabamo kuririmba bigamije amahoro. Utwo twose rero tugenda dukora utuntu twifashanyigisho duto ku buryo rwose abonye cyangwa se wenda dushobora no kudushyira kuri website akajya ashobora kuba yajya amenya amakuru y'ibyo dukora.
Noneho rero hari kandi yavuze ati mukadusakaza nko mu mashuri mato.
Aha wenda ni igitekerezo cyiza agize kuko kugeza uyu munsi twari twaratangiye mu mashuri yisumbuye, ariko nk'uwo mushinga nkubwiye muri no minsi tugiye gukorera mu ntara zose. Akaba ari umushinga ugamije cyane cyane ko izo mfashanyigisho zazagera. Hari ikigo gishinzwe amashuri kitwa Rwanda Education Board.
Yego.
Twagiranye amasezerano kitwemerera ko kigiye kugerageza ku buryo izo mfashanyigisho zizagera mu mashuri, yaba amashuri abanza n'amashuri yisumbuye. Ubwo rero urubyiruko rukiri ruto narwo ruzagira amahirwe yo kumenya ibijyanye no kwigisha amahoro, cyane cyane urabona ko urubyiruko twarebye uburyo bwarufasha ko urubyiruko iyo ushatse kurugezaho ubutumwa wifatishije udukino, wifashishije igishushanyo, wifashishije indirimbo, birarworohera cyane. Niko rero muri uwo mushinga dufite wo gukorana n'amashuri nibwo tuzagenda dukora imfashanyigisho ntoya ku buryo byasakara no ku bandi. Kandi rero ibyo bamaze kugeraho ntabwo bazajya babyiherana mu ishuri, tuzajya tubigeza no ku bandi bana bari hanze hafi y'amashuri yabo.
Jean Pierre we nagira ngo nkwibariza akantu k'umwihariko kawe bwite. Ufite abana?
Pardon?
Ufite abana? Barangana iki? Icyo nashaka kukubaza ni ukuvuga hari igihe abana bajya bagira amatsiko bakakubaza cyangwa se bakabaza na mama wabo nk'ibyo muganira bakumva muganire noneho bakagira amatsiko bakababaza utubazo? Kuri ibyo biganiro bigamije amahoro?
Yego, bajya batubaza bashimye no kubahamya bagenda bumva.
Mu rugo iwawe ibyo biraba?
Biraba rwose.
Ndagushimiye. None rero duhamagare Janvier. Janvier? Janvier?
Halo. Yego, ndakumva.
Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe Janvier?
Gicumbi mu Rwanda. None?
Yego.
Ikibazo nagira ngo mbaze uwo mutumire.
Ni babiri.
Yego, iyo club imaze igihe kingana iki ishinzwe ikora? None ikindi mba narebye neza ikiganiro titre yacyo yavugaga ko ari ikiganiro mpaka. Ikiganiro gikorwa gute? Nimba tuzi ko ikiganiro mpaka tuba dufite impande ziri ari ikintu batumvikanaho bikarangira ko wenda bafashe umwanzuro muzima. Ni ikiganiro gikorwa mu buhe buryo? Ese baba bafite opposite side cyangwa bafite proposal side? Ziba zimeze gute cyangwa ni ikintu kimwe bisanzwe bavuga ati ni proposal nta kundi ni ukwemeza iki ngiki nta kindi? Niba ari ikiganiro mpaka kiba gikorwa mu buhe buryo bisanze gute?
Bon, urugero twafashe ni Club de Dialogue y'agashora kubera ko ni nyinshi mu gihugu, ariko sinzi nimba watangiye iki kiganiro. Yari yabivuze igihe yatangiriye, ariko rerekano ye kumuvugira abikwibutse n'abandi babonereho. Hanyuma nuko kuntu insanganyamatsiko hari nabyo abikubwireho, hanyuma na Victor aze kuvuga muri rusange mu gihugu uko bigenda impande by'i impande zingahe. Reka rutagengwa gusubize
urashe gato naho.
Urashe ufite kandi
iradio nago yumvikana neza mu gihugu hose, niyo mpamvu usanga bamwe bayifata ibice nk'igihe uba watangiriye ntawe ubaze ngo mutumire muri kumwe n'inde.
Nuko uwo wabatumirwa noneho wabumvise?
Nabumvise amajwi asibye we namenye, ariko bo ntago nabumvise.
Yego, umwe rero umwe ni Victor Ntezirembo, numuhuza bikorwa Club de Dialogue muri IRDP. Ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro gikorera hariya ku Gisozi I Kigali. Hanyuma umutumirwa wa kabiri ni Jean-Pierre Rutagengwa, numuhuza biganiro wa Club de Dialogue igashora muri Bugesera. Reka rero Rutagengwa kubwire igihe club yabo yatangira, ariko zose ntabwo zatangiriye rimwe, ubyumve neza. Wagiye kukubwira igihe yabo yatangiriye kuko utabyumvise, hanyuma akubwire n'ikiganiro mpaka niba kiba gifite impande, nanone yongera bisubiremo kubera ko yari yabivuze. Tega amatwi rero.
Arakoze uwo muvandimwe. Nk'uko twabivuze, ni itsinda rimaze imyaka itatu rikora ibiganiro.
Yego.
Twatangiye 2016. Iryo ni itsinda rimwe, ariko ubundi iwacu hari amatsinda agera muri atatu. Hari iryatangiye 2016, hari iryatangiye 2017, hari n'iryatangiye muri uyu mwaka. Ni ukuvuga ko rero uburyo tuganira n'uburyo dutangamo ibitekerezo mu kiganiro twatekereje, nivuga ngo ni zimwe mbogamizi ziri iwacu zibangamiye amahoro. Bari abantu bicaye muri zirangire zitandukanye, reka yenda dufate nk'urugero nko ku makimbirane ashingiye kuri Jenoside. Amakimbirane ashingiye kuri Jenoside, icyo kiganiro ni nacyo cyanabonetseho bamwe mu bemeye gusaba imbabazi kuri Jenoside bakoze. Ese koko amakimbirane ashingiye kuri Jenoside hano iwacu ashobora gutuma amahoro atabaho mu buryo burambye? Abantu bakagenda batanga ibitekerezo, ntabwo ari ibintu tujya gushakisha, ahubwo ni ibintu biri iwacu kandi tuzi kuko twicaye iwacu. Turaziranye, ni abantu tuziranye. Ni ukuvuga ngo rero muri uko kubona iyo mbogamizi ibangamiye amahoro, havamo gushaka ese ubwo twamaze kubona ko iyo mbogamizi ihari ikaba ibangamiye amahoro hano iwacu, twebwe twakora iki? Cyakorwa n'uko abakoze Jenoside bagatanga igitekerezo, bati twebwe turabona icyakorwa kugira ngo twubake amahoro, uko dukwiye kwemera ibyo twakoze kandi tukegera n'abo twahemukiye tukabasaba imbabazi. Nuko ibiganiro bigenda bikorwa, umuntu akagenda atanga igitekerezo akurikije uko yumva, yatanga igisubizo mu kubaka ya mahoro. Turimo dushaka kubaka amahoro arambye.
Niko se Jean Pierre, ubukene nabwo butera umwiryane, butera intambara, ntabwo tugomba kubyihisha. Mbese mu magambo make, ubukene nabwo buzonga amahoro, nabwo mujye mubuganiraho
cyane. Iyo urwo ni urugero rw'ikiganiro kimwe mbahaye, ariko ibibangamiye amahoro aho turi cyangwa se n'ahandi ni byinshi, ntabwo ari iyo ngingo gusa. Nubwo bukene uvuze buri mu bibangamiye amahoro, abantu bakennye niho ahandi umwe atekereza kujya kwiba, kandi kujya kwiba biva mu rupfu. Rimwe na rimwe rero ingingo nyinshi tuziganiraho ntabwo tureba yenda kubifitanye isano na Jenoside, nubwo ariho dushinga agati cyane, ariko n'izindi ngingo zibangamiye amahoro, ubukene, gutakaza amashuri kw'abana, abana bo ku mihanda, ingingo nyinshi turaziganira.
Niko se Victor?
Yego.
Mwebwe, reka mvuge hejuru ku rwego rwa IRDP, ntagiye mujya mutanganya insanganyamatsiko imwe ku makarebe yose?
Bo, akenshi ikindi cya mbere twibandaho cyane mu matsinda y'ibiganiro ni ukubabwira bakaganira ku ngingo zibangamira amahoro. Usanga rimwe na rimwe izo ngingo bazihuriraho kuko ibibangamira amahoro mu miryango yacu akenshi biba bizwi, ariko hari igihe amatsinda y'ibiganiro aganira ku zindi ngingo zitandukanye cyangwa se imwe bitewe n'ikigamijwe. Wenda tuvuge ko niba tugiye gukora ubushakashatsi ku bintu bijyanye n'ubukene mu baturage, birumvikana ko nk'amatsinda y'ibiganiro aganira ku kibazo kijyanye igitera ubukene, ingaruka z'ubukene, uburyo bubangamira amahoro, bakaba baganira ku ngingo imwe. Ariko bitewe n'uko amatsinda y'ibiganiro tuba twahuguye abahuza biganiro, tukabaha ubumenyi bubafasha kumenya kuyobora ibiganiro mu matsinda, turanabareka kugira ngo bishakemo ibibazo bihari kuko ntabwo ari twe tubabwira ngo mu karere kanyu dore bibangamira amahoro, turabwira bagaterana bakaganira bakareba ibibazo bihari bibangamiye amahoro, noneho bakabishyira nko ku murongo bakavuga ngo iki nicyo gikomeye cyane, iki nicyo kigikurikira, noneho bakajya biha gahunda yo kubiganiraho. Icyo gihe rero tugenda twebwe tubafasha kujya kubasura tukareba uburyo bayobora ibiganiro n'uburyo bishakira ibisubizo. Kuba rero bagira ingingo imwe baganiraho biterwa n'ikigamijwe muri ayo matsinda y'ibiganiro.
Jean-Pierre,
yego. Jean-Pierre ariko
yego.
Sinzi niba nagisubiriza rimwe cyangwa
nagisubiriza rimwe, yego.
Bo hari ikibazo yavuga ati mutangira ikiganiro mwavuze ko ari ikiganiro mpaka, ndagira ngo mubwire itandukanyirizo rya ikiganiro mpaka ari cyo nakwita débat contradictoire n'ibiganiro bisanzwe cyane cyane dukora ari byo navuga ibiganiro bijyanye ubusabane n'ubworoherane. Ubundi IRDP mu buryo bw'ubushakashatsi bwabyo uburyo bukoreshwa cyane cyane ni ibiganiro. Ibiganiro rero biba bigamije iki? Ibiganiro y'abantu babiri baganiriye baba bafite ibitekerezo bitandukanye aba ari ukugira ngo bagere ku mahoro. Twe rero muri aya matsinda y'ibiganiro ntabwo baba bakora cya biganiro mpaka, ahubwo ni ibiganiro bigamije ubworoherane. Kugira ngo ugere ku bworoherane buri wese atanga igitekerezo cye
abandi bakamutega
amatwi igitekerezo cye ubwo cyaba gitandukanye n'icyo wa mbere, ariko bakagerageza basaba buri wese kumva ikibazo cye unda kumva n'ikibazo cy'undi bakaza guhuriza hamwe ariko kubera ko icyo tuba tugamije ari kimwe ari amahoro. Aho rero kubijyanye na n'ibiganiro mpaka nabyo IRDP irabikoresha cyane cyane ku cyicaro cyayo, aho kenshi mu biganiro mpaka dutumira abantu abarimo muri universite, abashakashatsi batandukanye, abantu bakora muri leta, bakora mu zindi miryango itabogamiye kuri leta, aho tugafata nk'ingingo runaka. Birumvikana ko hari igihe haza muri bo abafite bavuga bati twe turumva iki kibazo cyagombye tukibona gutya, abandi bati tukibona gutya. Icyo gihe rero niho nakwita ko ari débat contradictoire, kandi nayo icy'ingenzi tuba tugamije kugira ngo tuze kugera aho tuza kumva ibintu kimwe. Ariko cyane cyane icyo nakongera gutindaho cyane ni bijyanye na ariya matsinda y'ibiganiro, ikigamije cyane cyane ni ubusabane n'ubworoherane hagamijwe amahoro.
Amahoro arambye.
Amahoro arambye, murakoze.
Maze rero Jean-Pierre, iminota 30 watwemereye nakugumanye irengeho gatoya.
Nta kibazo rwose, niba hari ikindi nabazwa nagisubiza nta kibazo.
Mbere yo kugenda.
Nta kibazo rwose.
Ngaho tubwire wowe akajambo ka nyuma, Club de Dialogue yawe urumva izamara igihe kingana iki?
Ntago navuga ngo izamara igihe kingana gutya, kuko iyo ibintu ari byiza birubakika bikaramo. Kandi nk'ubu mu yendo urugero natanga muri iki cyumweru cyo kwibuka ku 25 Jenoside yakorewe Abatutsi, dufite abantu batanze ubuhamya bw'uburyo bemeye gusaba imbabazi, bakegera abo imiryango bahemukiye bakabasaba imbabazi. Icyo rero ni ikintu kirimo kigenda gitanga umusaruro ushimishije no ku bandi bataratera iyo ntambwe. Itwereka neza ko ibiganiro byacu bizahoraho. Ntabwo navuga ngo tuzabirambika, kuko urambika ikintu ubona kidafite umumaro. Kandi umumaro bidufitiye uba rutagengwa gusa nk'umuhuza biganiro, si n'umuntu ugize uri mu iryo tsinda ry'abantu 30, ahubwo ni umusaruro w'umuryango nyarwanda, kuko muri rusange iyo ubuhamya buri gutangwa bufasha abantu benshi. Iyo imbabazi zirimo zisabwa, usaba imbabazi akazisaba, uzitanga akazitanga, ni umuryango nyarwanda uba uri kubakika. Ni ibiganiro bizahoraho, kuko tubikora mu bushake, twarabikunze, kuko twabonye bifite umusaruro mwiza ushimishije uri kwerekeza igihugu cyacu ahantu heza mu mahoro arambye. Ntabwo rero ari ibintu tuzareka, tuzabigumana.
Maze rero ndagushimiye cyane, ukomeze gahunda zawe neza mu mahoro.
Yego,
komera.
Namwe ndabashimiye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga turaganira ku gikorwa kimwe cya IRDP ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro. Icyo gikorwa ni amatsinda y'ibiganiro Club de Dialogue mu Gifaransa. Ubu rero dusigaranye umuhuzabikorwa w'izo Club de Dialogue hano kuri radio Ijwi rya Amerika, Victor Ntezirembo, niwe dusigaranye wenyine Rutagengwa duhaga ubuhamya ku buryo bakora muri Club de Dialogue imwe, nuko afite izindi gahunda rwose nongere mushimire. Nuko noneho rero duhamagare Didier, nyuma ye turahamagara Ndacyayisenga nabe yihanganye, hanyuma duhamagare Didier. Uri mu kabari? Yewe, ndumva Didier tutumvikana neza. Reka Didier tumwihorere. Ndacyayisenga nawe bambwiye yuko yavuye ku murongo, ahubwo dufite Thierry.
Ego Thomas.
Urakomeye.
Nukuri turashimye.
Ye, bwira umutumirwa aho uri Thierry.
Ni Bujumbura mu Burundi.
Ye, nuko ijambo ni ryawe.
Namaze kuguma manzi kwa mbere mu ngenda bashimire kuri kimwe kiganiye.
Vuga cyane.
Nari mvuze nti nagomba bwa mbere shimire mwebwe mwayumvire ikiganiro nka kino. Hanyuma ntangure ndamutse uwo mutumire. Thomas, jewe hari ikintu mbere nagomba mbanze ndanabasabe abo bantu. Kumburengere baranabikora. Nuko ntari nakurikiye, nizera ko bashyira imbere urwaruka muri bintu nk'ibi. Kubera ko turiko turavuga amahoro muri Afurika y'iwacu, urwaruka ni rwinshi. Kuba ari rwinshi rero bisaba ko urwaruka ariko rushyirwa imbere mu bintu by'ibiganiro bigenda bitumbera inzira yo gutsimbataza amahoro. Ariko rero nkagaruka nkigira nti nimba bashyira imbere urwaruka, njyewe ndababwire ko impinga ni ndende, kuko birababajiye turiko turabona mu masurivema populaire cyangwa turiko turabona mu bihe by'amatora, urwaruka ariko rukoreshwa kugira ngo rusambure, rusenyure, rukibagira ko abariko bararukoresha ari bo nyine aho bukera badorengana narwo rugasigara rurishura ibyabaye. Rero jyewe nabakengurukiye cyane kuba bashobora kugira amakrebe nk'aya, kubera ndibwira nti kugira urwaruka rwitware kujya nukora ubu ntabwo ruhurira ngo ruganire, bashobore kugira ibyiyumviro bimwe kugira ngo bya byiyumviro biza bigomba kubacanishamo mbere yo kuguma bitsimbatara. Rero njye ndabavunira akagore bano bantu basumbiritseho kurusha bino biganiro nka bino bihore bikomera cyane cyane mu gihe amatora yimirije, kubera ko niho dukunze kubona ibibazo biza bihungabanya umutekano.
Ye, urakoze Thierry.
Murakoze Thomas.
Nako bari bagakomojeho ariko reka umutumirwa Victor Ntezirembo akwibwirire yongera kwibutse mbese uko babigenza ku rubyiruko urwaruka. Victor,
ni koko utubajije ikibazo kijyanye niba tujya twibuka gushyira urubyiruko arirwo rwaruka mu matsinda yacu y'ibiganiro. Sinzi niba yakurikiye ikiganiro kigitangira, ariko mu ngeri zigize amatsinda yacu y'ibiganiro aba arimo abantu bakuru hakaba n'urubyiruko. By'umwihariko hari andi matsinda y'urubyiruko ubwaryo tugira, ayo matsinda nayo akaganira cyane cyane ku bibazo biba bibangamiye amahoro, ariko cyane cyane birebana n'urubyiruko. Ku buryo nayo ayo matsinda icyo cyo wenda nari ntarakivuga ni uko nayo nyuma y'amezi nk'ane cyangwa atatu bahura n'abantu bakuru, ya matsinda y'abantu bakuru bakaganira ku bibazo badafite niho imyumvire imwe. Icyo gihe rero iyo bahuye baruzuzanya, yewe n'icyo gihe tunabicaza bamwe uruhande rumwe abandi ruhande urundi ruhande. Noneho urubyiruko rukaganira n'abantu bakuru rimwe na rimwe bakababaza n'ibibazo, cyane cyane wenda ntanze nk'urugero ni ibibazo bijyanye n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, aho abana rimwe na rimwe babaza ababyeyi batari ko kuki iyo tubabajije ubona mutinya kubivuga. Ukumva rero aba bana utabibanzeho ntabwo waba uri gutekereza igihugu cyane cyane mu minsi iri imbere, ndetse n'uyu munsi, kuko aba bana b'urubyiruko baba bafite ijambo. Ngira ngo mu Rwanda murabizi ko hari ihuriro ry'urubyiruko, aho urubyiruko rugenda rugaragaza ko rufite imitekerereze rwose rimwe na rimwe imeze nk'iy'abantu bakuru. Ikaba rero ari icyiciro twibandaho cyane, kandi rero nubwo twibanda no ku rubyiruko haba harimo ari abakobwa ari n'abahungu, icyo nacyo nacyo tukibandaho. Ikindi muri ya matsinda ari mu mashuri ya mashuri yisumbuye baba bakiri bato, ubwo nabyo ni irindi tsinda riba rigizwe n'abantu bakiri bato b'urubyiruko. Dukunze kubaganiriza ayo ngayo yo bibanda cyane cyane kugirana ibiganiro bituma batekereza icyo na kwita wenda esprit de critique, ntibafate ibintu ngo babimire bunguri, ahubwo tukabigisha ko igihe bumvise ikintu bagomba gufata umwanya bakagitekerezaho, aho kugira ngo bavuge ngo ni nyanaka uvuze ikintu bakacyemera gutyo. Urubyiruko rero ni bamwe mu bantu twibandaho cyane rwose, ntagire impungenge, bafite uruhare muri ibi biganiro.
Niko se Victor, tukiri kurwaruka urubyiruko hari ikibazo kigenda cyiyongera uko dukurikira amakuru, ni ikibazo cy'ubushomeri, kubura akazi mu Rwanda mu rubyiruko. Byo muri ayo ma club de dialogue hari ubushakashatsi mwari mwabikoranaho?
Bo ntabwo turakoraho ubushakashatsi ku bijyanye n'ubushomeri, ariko tujya tukira ibiganiro mu matsinda bivuga ubushomeri. Noneho twaganira ku bushomeri tukababwira imibare uko igaragara, ariko kenshi tukababwira ati se hano noneho mwavuze ni urugero wenda tuvuge n'itsinda rya Kageyo. Iyo riganiriye ibibazo by'ubushomeri bigira hamwe, ese ni gute twarwanya ubushomeri? Ikintu cya mbere tumaze iminsi twigisha urubyiruko ni ukudasuzugura akazi, kuko twaje gusanga mu bibazo urubyiruko rwacu ruhura narwo nabyo ari ukusuzugura akazi. Umwe ati sinakora kangaka, undi ati sinakora kangaka, ugasanga umwana arangije amashuri yisumbuye niba atagize amahirwe yo guhita ajya nko mu mashuri makuru muri kaminuza, ugasanga ntashobora kuba yafasha ababyeyi mu turimo two mu rugo, ukabona ntashobora kuba yaherekeza umubyeyi kujya guhinga, akumva ko kuba yarize ari indi ntambwe yateye kandi ntacyo akora kirirwa ari nk'umunebwe. Ibyo ni ibintu tumaze iminsi tuganira, ku buryo henshi muri ayo matsinda y'urubyiruko bamaze kugira imyumvire itandukanye, aho bavuga ko icy'ingenzi ni akazi kagutunze. Ikindi tubavanamo cyane cyane ni kwa kwishyira mu mutwe ko akazi ari ako mu biro, ko n'akandi kazi k'amaboko ari nayo mpamvu hari na za gahunda nyinshi zindi za leta zigenda zibafasha, bakangurira kuganira bakazimenya zigenda zifasha urubyiruko, bityo ntibashyira amaboko mu mifuka bakagerageza kurwanya ubwo bushomeri. Ariko ku buryo bwimbitse gukora ubushakashatsi kuri ubwo bushomeri ntabwo turabukora, ariko turacyari mu ikusanyamakuru y'ibibazo bigaragara.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Sanga, umutumirwa Victor Ntezirembo, umuhuzabikorwa Club de Dialogue zo mu gihugu mu Rwanda hose, ni umushinga wa IRDP, ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro, gikorera Kigali hariya ku Gisozi. Yego.
Munsi ya yereka neza, ubwo niho abantu benshi bazi. Kandi nk'uko nabivuze, dufite inzu y'ibitabo, ubundi ni ikigo twita Peace Center, ni ikigo cy'amahoro gifunguriye buri wese washaka kuza kugira kumenya amakuru ku bijyanye n'amahoro cyangwa se gukora ubushakashatsi.
Ahubwo mbere y'uko duhe ijambo Abraham na Abdul, mujya mubona abantu benshi bitabira kuza gusoma muri iyo centre?
Turababona benshi baza, cyane cyane abanyeshuri biga muri za kaminuza, ariko cyane cyane nanone muri no minsi, ahubwo ikintu tubona ni abanyamahanga, abanyeshuri biga muri za kaminuza zo hanze baza ku bwinshi, baje kwitabira gusoma, kugera kubona amakuru ku bijyanye n'ubushakashatsi bwakozwe. Habamoneho umwanya wo gushishikariza n'abandi biga muri za kaminuza yo mu Rwanda cyangwa se abiga mu mashuri makuru, mu mashuri yisumbuye, ko aho kugira ngo bajye bapfusha ubusa igihe mu gihe cy'ibiruhuko, bajya baza rwose, hari udutabo tujyanye n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa byabafasha rimwe na rimwe, kandi natwe dufite n'abantu bashobora kugenda babafasha babaganiriza ku bibazo bimwe na bimwe urubyiruko ruhura nabyo bikaba byabafasha. Icyo kintu rero cy'uko hari abaza kubyitabira, urebye muri no minsi rwose usanga abiga muri kaminuza zo hanze cyane cyane muri Amerika aribo baza kuyoboka isomero ryacu. Bumva rero twahamagara n'abandi kuza bakavoma kuri ubwo bumenyi.
Impamvu mbikubaje nuko kenshi na kenshi muri ibi biganiro hari abantu twagiye tuganira b'abanyarwanda bakavuga bati yewe gusoma ntabwo biri mu muco w'abanyarwanda kugeza n'ubu ngubu. Nuko kandi ugasanga mu bitabo muri zo za raporo z'ubushakashatsi harimo ubumenyi bwinshi cyane bwishemo bwatuma abantu bava no muri ibyo bintu by'ubushomeri n'ibiki byose bakagira ibitekerezo. Usomye akantu ushobora gukuramo igitekerezo. Niyo mpamvu mbikubajije niba hari abanyarwanda bitabira koko iryo somero kandi n'ubuntu.
N'ubuntu rwose bajye baza harahari abafunguye iminsi yose.
Ni kuva sangahe kugera sangahe?
Kuva saa mbiri kugeza saa kumi isomero rifunguye.
Kereka kuwa gatandatu no ku cyumweru no ku minsi ya kuje
kuwa gatandatu. Ariko nanone abantu bishyize hamwe bakatubwira ko bakeneye kuzaza kuhakorera, babitubwiye mbere nabwo turafungura.
Ariko icyo gihe nabo bakaba ari itsinda atari umuntu umwe ku giti cye?
Oya, n'umuntu ku giti cye yabivuze, kuko tugira ushinzwe umutekano aho ngaho, tumusigira urufunguzo. Bijya biba nuko akenshi hari amatsinda y'abantu akunze kuvuga ati turifuza kuzaza gukorera mu cyumba cyanyu, tukabikora. Ariko n'umuntu ku giti cye yabisabye twabikora.
Abahanga rero b'abanyeshuri cyane cyane n'abandi bashakashatsi barahijwe?
Barahishiwe, kuko kugeza uyu munsi ngira ngo wenda twatangiye twigira mu biganiro ngimbitse. IRDP ni ikigo cyashinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe. Kuva icyo gihe urumva hari hashize hafi imyaka irindwi nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, babanza gusesengura ibibazo byose byatumye Abanyarwanda bagera kuri ruriya rwego. Icyo gihe rero hakozwe ubushakashatsi butandukanye, ku buryo ubwo bushakashatsi bwose uwaza yabugeraho kandi nta kibazo, akaba yakwisomera akareba ibyagiye bigerwaho, byaba ngombwa akaduha n'ibitekerezo. Ubwo icyo gihe yamenya na za gahunda z'ibiganiro tugenda tugira buri kwezi ku cyicaro gikuru cya IRDP, akajya tubimugezaho akajya aza wenda no muri ibyo biganiro akumva, nawe agatanga ibitekerezo cyangwa se yaba afite igitekerezo gishya nacyo. Imiryango irafunguye rwose, dukunda abaduha ibitekerezo bitandukanye kugira ngo twunganire ubushakashatsi bwacu.
Umutumirwa Victor Ntezirembo wo muri IRDP. Kuri telefone hari Abraham Abdul na Singira Nkabo. Duhere kuri Abraham, abandi muwe mwihanganye. Abraham?
Yego.
Urakomeye?
Ndakomeye cyane.
Uherereye hese Abraham we?
Ndi mu Rwanda, mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Shyorongi, ahakunze kwitwa mu Irutonde.
Irutonde?
Ni mu majyaruguru y'u Rwanda.
Nuko umwanya ni uwawe rero.
Ikibazo mfite kuri abo bantu mwatuzaniye, ese nimba baje gusoma ayo masomero, ndavuga abantu runaka, bafite nyine aho baza gusoma ibyo bitabo byabo byabagenewe, ese bajya bakurikirana inyungu abo bantu bavanye n'ibyo bitabo, ku buryo bashobora kureba izo nyungu bakaba bazibumbira hamwe bikazabera amateka abuzukuru bacu, ku buryo abuzukuru banjye bazasoma ayo mateka izo nyungu zavuye mu ibyo ngibyo, nabo bakaba babasha gukora koko cyangwa se gukumbura umurimo waturutse mu ibyo bitabo byasomwe.
Ntabwo ndi gukurikira neza. Ubwo uragira ngo abantu basoma ubushakashatsi bwa IRDP, IRDP nayo ijye ibakoraho ubushakashatsi, nayo ibakoreho raporo?
Inyungu IRDP itanga ijya iyikurikirana ku buryo nayo yayifata ikayibika ahantu runaka, ku buryo yabera igicumbi cy'abazaza, ku buryo bazajya bavuga bati dore abo twagira umumaro ni aba ngaba, mbese bikaba nk'amateka meza ku bari imbere. Nicyo ndi kubaza.
Victor, we wari gusobanukirwa icyo kibazo?
Wenda ku buryo ndi kucyumvaho ni nk'uko yavuga ngo ese ibyo mukora murarangiza mukabishyira hariya, wenda abaza kubisoma bo nk'icyo navuga wenda mu Cyongereza nta feedback babaha, cyangwa se iyo baramutse bagize igitekerezo batanga, hari ahandi mwongera kubikusanyiriza kugira ngo n'urubyiruko ruri imbere cyangwa se abazavuka nyuma bazabisange. Ahangaha namumara impungenge ko nyabyo mukanya nayo imaze kuvuga ko yuje isomero ryacu ugasoma ku bushakashatsi bwakozwe bwose imiryango ifunguye kuba batanga ibitekerezo ngira ngo ubushakashatsi yarije dukora ubushakashatsi ku ngingo runaka nyuma y'imyaka runaka tukongera tugakora ubundi bushakashatsi kureba niba ikibazo ko cyari gihagaze mu myaka 5 ishize niba mu myaka ikurikiye 5 ishize icyo gihe rero bya bitekerezo turabyakira kandi wenda nanamubwira ko na mbere yuko ubushakashatsi butangazwa dukoresha inama rusange tugatumira abo bireba bose abafatanyabikorwa abikibazo kireba runaka abandi bakora akazi nk'akacu abakozi abantu ba leta abantu bikorera ku giti cyabo bakaza tukabatumira tukabagezaho ibyo twagezeho ku bushakashatsi ari byo nakwita validation session cyangwa workshop noneho bya bitekerezo dukusanyije nabyo turongera tukabyongeramo mbere yo gusohora ubushakashatsi kumurika ubushakashatsi rero biba byanyuze mu nzira nyinshi kimwe n'uko ubushakashatsi nubwo bwaba bwarangije kumurikwa ibitekerezo bije turabikusanya twasongera kugira ngo ubushakashatsi bushya kuri iyo ngingo tukagenda tubyongeramo nkeka ko wenda ari ukugira ngo yumve niba koko niba nabaza gusoma ubwo bushakashatsi nabo baramutse bagize icyo batwongereraho nacyo twacyakira turacyakira rwose
kandi nabyo mukabyandika
kandi nabyo tukabyandika yego
Abrahamu ndumva nyuzwe ijwi rya Amerika noneho yego ijwi rya Amerika noneho duhamagare na Abdul Abdul we
Bwana Thomas Kamiri
urakomeye
gira mahoro
twese di bwira umutumirwa huri
bo nkuko bisanzwe ngirango yabizi ndi mu karere ka Rwamagana aho ni burasirazuba mu Rwanda
ye vuga cyane ariko
buriya rero ikibazo Bwana Kamiri ndi ikibazo dukunda kujya nk'urubyiruko ruri mu cyaro
eh
ibyo iyo mishinga yose igenda ipangwa twebwe hano mu cyaro nta itugiraho ibintu byiza byose byiherera mu mujyaho ngaho
niko Abdu niko urwose ubwo wakwirahiruka ukavuga ugahamya yuko nta tsinda ry'ibiganiro riri Rwamagana
oya reka mbanze nk'urugero
eh
use urambira nk'umusore wo muri Rwamagana runaka
eh
kuri iki giye kubona ifaranga ni ingume akuntu wabona ifaranga rero ryakagutunze ngo ugire icyo wigezaho uritegesha ugende ujye muri Kigali ujye muri icyo gikorwa ikindi tekereza nk'umusore nk'urubyiruko ruri za Rusizi na za Rutsiro yafata itike izamushyize i Kigali ngira ngo nawe urabizi amataransferi ukuntu angana ahubwo ngiye ikintu nabisabira kuko igikorwa bari batekereje ni igikorwa cyiza ahubwo ngiye ikintu nabisabira nibajye bashaka n'udushami muri buri ntara bahashyira agashami katwegereye kuko ibintu byiza byose byiherera mu mujyi ntabitugeraho
reka umutumirwa kubwire niba muri Rwamagana koko nta tsinda ry'ibiganiro rihari na rimwe
murakoze kamirindi kandi ndanashimira Buduru wenda birumvikana ko tutagera kuri buri munyarwanda wese ariko mpereye aho akomoka muri Rwamagana ubu dukorera dufite amatsinda mu mashuri 5 yisumbuye atandukanye tukaba naho tuhafite nk'umuntu twahuguye w'umuhuza biganiro ugenda ufasha abantu muri ibyo biganiro bitandukanye birumvikana rero ko yaba yarataramenya wenda ko ibyo biganiro biriho ariko nicyo niyo mpamvu nakubwiraga ko muri abantu 30 iyo twamaze kugirana ibiganiro turabasaba ngo mugende musakaza ibiganiro wenda koko yavuze ati ntabwo twabona itike yo kuza Kigali ngo tuze kureba ubwo bushakashatsi cyangwa ngo agafaranga rimwe na rimwe hari igihe abantu bumva ngo abantu bagize amatsinda y'ibiganiro bagatekereza ati ni amatsinda aje gufasha iterambere tw'ikintu twibandaho cyandikira ni ukubaka umuryango nyarwanda kubaka umuryango nyarwanda rero ntibisaba amafaranga ntibisaba iki bisaba ubushake muri Rwamagana rero hari wenda yaza kumbwira nka telefone ye tukazavugana neza tukamubwira kuko turacyafite n'ahantu n'andi matsinda tugiye gufungura akazatubwira neza umurenge we tukareba niba hari nk'itsinda ryaba riri hafi tukazareba ukuntu nawe yagira mu ruhare ibyo biganiro bikamugeraho ariko Rwamagana turahari rwose
Abdul
naam
uracyahari
ndi ku murongo mbateza amata
wakurikiye
nakurikiye
noneho umutumirwa Victor Ntezirembo yiyemeje ko muziganirira ubwawe.
Yama telefone rwose tukazamushaka tukamwereka ayo matsinda.
Wamuha telefone yawe?
Yego ndayitanga, ariko ikindi kibazo nari mfite. Icyo gikorwa kireba urubyiruko rwize gusa cyangwa n'urubyiruko rutabashije kurangiza amashuri rwakwisanga muri icyo gikorwa?
Nakubwire hanyuma umuhe nimero yawe ya telefone muzakomeze.
Nagira ngo imwe nkibutse ko imwe mu ndangagaciro y'ikigo IRDP harimo kutavangura. Twe rero urubyiruko rwose rwaba urwize n'utarize, cyane cyane ahubwo urutarize nibwo dukunze kugera muri ariya matsinda, nayo tuyakorera amatsinda y'ibiganiro. Ku buryo rero ntabwo twavuga ngo twibanda ku bize gusa, abatize tukabareka bose hamwe tubashyiramo.
Nuko muhe telefone Abdurwe, muhe telefone yawe rero hanyuma muzakomeze kugira ngo duhe ijambo rigufi singira nkabo tubone gusoza. Mubwire
telefone yanjye ni 078
yego
53
yego
83
yego
24.
078 53 84.
Yego
Abdu, urakoze cyane rero.
Tuzavugana.
Yego Tomasi, ariko tuburanyeho.
Reka tuzashakana, komera. Ijwi ry'Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. None urongukora rimaze kubabwira nshuti zacu, dusoreze kuri singira nkabo, tumuha akajambo kagufi kuko ikominota iragiye pe. Singira nkabo we.
Karame.
Akabazo kagufi ari kubanza ubwire umutumirwa huri.
Nange singira nkabo Jean Bosco, ndi mu karere ka Nyamagabe.
Yego.
Umurenge ni Musange, akagari ni Musagara. Nange njya nkurikirana iki kiganiro, ariko hagiraho nange ikibazo nshaka kumubaza kitari kinini cyane. Genda gusa n'icyo umuvandimwe wanjye nawe avuyeho, ariko ndibaza ese nko mu karere ka Nyamagabe icyo kiganiro, ayo matsinda arahagana he, ko nkatwe nko mu murenge wacu nta bihari, kugira ngo nayenda niyo byaba binahari, byaba biri ruguru ubwo mu mujyi baraza bakiherera mu mujyi. Ese bafite gahunda yo kw'abana manuka bakajya bagera muri iyo mirenge yo mu gitaro, hanyuma natwe tukabasha kuba twabigeramo?
Singira nkabo urakoze.
Ego
urakoze singira nkabo. Nibyo koko muri Nyamagabe ubu nta matsinda y'ibiganiro tubafite, ariko muri Huye za Gisagara ni navuga ko aho begeranye, tukaba dufite gahunda yo kwagura ku buryo twagira amatsinda y'ibiganiro mu turere twose. Ikindi nko mu minsi yashize twagiye tugirana ibiganiro ku rwego rw'akarere, ubuyobozi bw'uturere bwinshi benshi badusabye ko twabafasha kubahugurira abahuza biganiro, tukabaha ya mahugurwa y'ibanze, bityo nabo ubwabo bakiremera amatsinda y'ibiganiro. Ngira ngo rwose yihangane, ashonje yishyuwe mu minsi mike. Abayobozi b'uturere barabidusabye, natwe turi kubikigaho kandi ntabwo tuzatinda kubibafashamo ahantu hose ku buryo hagenda haremwa amatsinda y'ibiganiro. Na Nyamagabe rero tuzayigeramo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda, twaganiraga na Victor Ntezirembo, n'umuhuzabikorwa w'amatsinda y'ibiganiro muri IRDP. IRDP ni ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro. Victor, ndagushimiye cyane.
Murakoze kamirindi.
Ararekwa ntashira.
Ubwo ndaho utaha, murakoze cyane.
Umunsi mwiza.
Namwe.
Muri iki kiganiro kandi twari twagize n'amahirwe yo kubona Rutagengwa Jean Pierre, ni umuhuza w'ibiganiro wa Club de Dialogue, nyine itsinda ry'ibiganiro rya Gashora. Yaduhaye iminota 30 ya mbere, hanyuma akomeza gahunda ze. Nawe turamushimiye cyane, tubisubiremo. Namwe nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye rwose. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.